Foto mo chapande didi e nai. Yesu ina holla lawol yago hebugo yonki dumiki. Diga nder deftere Matthew, surawol ngol je didi, e deftere Yohana, surawol ngol sappo e nai. Bandirabe, nihi yonki wai, hanu dillugo do lawol jajungol, jaregol neddo to maide. Kome meden, bonnani Allah yonki. Enfu, eden toki lawol sedan. Dum watata dum hubo ender hite jahannama gada e mai. Yesu torrike, den o mai gano hizna en diga ka atorra ka hubego ender jahannama. Den Yesu umiti diga maipe. Joni imoholla en lawol Allah. Inahani tokin lawol Yesu joni. Lawol non chadungol tokugo bo cheungol. Wakati godo, iden torro nder yonki meden, hanu nonno Daniel e higirabe mudum torri. Amma Yesu no yare en yowa en dulawol jarengol en ton nder aljanna. Torra wala ton nder aljanna. Yere nden neddo nanta beldum fakirol wala, gam ton Allah woni. Yesu yi'i, min non woni lawol. Wala garedo to baba on wato Allah to hana mehin gamajum toroda Yesu joni yamamo o holluma lawol gol Allah